Yeah, yeah.
Westside.
Bruh, Flavor in the building. Pona for selling.
Exclusive from XYM Sounds.
Esto parece toto. Kone bona bato bola kusiyala nebe toto. Ma bebe kone bona vale bobo. Bazi eva kesili lelela. Bimote upunize esto divelela. Kimani ya motisa ya kakwana. Ha, kimani ya motisa ya kafitelela fa. Ha, let's go. Neva le bimu de seli waya, neva le bimu de ufeli le inge soya. Mawe, vale vala bimu de kimusumo wa senanga. Nisimbi za fateman, niti ile inge Land Rover. Niva siele nanga fela, cause niswalani ni bine. Sensa lati kikumata matafa bine. Fona fofo swele, kumina mafanzi baka. Nikupa kwa teni kana komunife kwa teni sibaka. Na, munipangile kuzwa day one. Kuzwa kwa lipina vena sililide. Commander, ni hotter than fire. Ni tumezi kumina mafans baka. Luvile hamo, ni hapelu kaba hamo. Ni haite kuli twale falu kazama ya kavunya.
Mkaniswalila kwa tengu na nikabine kwa nisana kweza this year.